muramo putu
se go ja totla mmago le harago bontsi bosule bo sa o bona motho lo nyatso wa tla ithataganyetse magala tlhogong re diwetse a le leng ka bogano ngwana a morago mamina a tlhakane le dikeledi a apere kobo le pepeng e dusa baga tshopholang tharasalonyatso se a roba motho a lonyatso o tla swano ne ka o swa sa itoka motanka sehero ga boipata ka bojalwa mmosola a hebitsa bommaefuti bommagolona ga wena o le o hebitsela kgatiantapeneng le tshona bojalwa ga tlege bone mme ga boheruti matlhapa
bojalwa jo ra bona we bojalwa jo ra bona we bojalwa jo ra bona we bojalwa jo ra bona
a re no masenya di agela phenya tlhong yo o rutang tilo di mabolela o tsentse pelo tsa magatlapa lekete o tshwara tlhotlheletsa boididipodugalo bodišaše ba tsenya dikgoka ka bokete ba re ke lehetlhang molelo o tlose ditetlhega kgabo o tsene kwa kgo ya bitera ka bonya tsana mo ga tshona a hesula a letsa botho kwa kgoti gona a ta di a ntshenyantshenyang ba re ke totlhanya o tsena gona go tsena phaladi kgogedi o gogetse nona a gela tshadi thaka e potana ke a gogela ka mmetela a re bogarolwang tsala tse dikgolo ka legare bodintsitshe motshwaro mogolo tsa tlogela maikano a modimo tshe ba thebola ka tasi pika kgo ba re tlhe babeteledi monongwaga lo tlase itomola lo senako babeteledi ntshang ditlhogolong tebeng lo nka dimentlhe mmeropaditsebe ke riteleng pina ya botshweni a na ga re tlha beteledi ga re bogolo ka gope go aforika borwa mošhaloto ga go amoraga e le setšhaba a re bonang jaaka loitire dintša magana go utlwa monkgo ga lona thaka itshwako le kutlwelo botlhoko a itlalo betela ka etelo kgontso matlho le boboko e re selo gote ngwana le re ngwana o monate sedi a re tota-tota gone petelelo motho ga e se bope botlhae e itse e tsamaye ntshitse e thapile nna kwana mokgagare go e tshela ka mebala ya tshesebe ka loitse ke lepika kgolo ntsa motsetse go anyisa wena kgakana sema ka sankotlwana a re tlhe serope ke ntse tsene
basadi senye na bina galobini galo ngkgatlhe galo ye tsipitsi dithita basadi senye na bina galobini galo ngkgatlhe galo ye tsipitsi dithita banona kenye na loka ba lo ruta bana matlhapa gore batle ba roge bome o kile wa se bona kae monona a roga mosadi e le monona wa motswana banona kenye na bina galobini galo ngkgatlhe galo ye tsipitsi dithita kokoroganyetlheng banona jaaka metoko e metona kokoroganyetlheng banona kokoroganyetlheng monona jaaka motoko o motona kokoroga ka lorato bojalwa jo ja borae kokoroganyetlheng banona jaaka metoko e metona kokorogang ka lorato bojalwa jo ja borae bojalwa jo ja borae.